Get free music on mdundo.com.
Hit down with the problem. Doctor love a boy. Abandon my bed. Chitufo kwa gala kuliba temimbali. Dala mani chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu mwabali mukwano. Gamweko ze bintu. Nange jendi nesunga muntu. Simanyi love na yomtima kuntuma. Bobondende senjika. Njagala nandisa kusapambika konange mbute wenkuba. Njagala kukwako mulavu. Nawe kubibayo mulavu. Njagala kukwako mulavu. Ndabe kubibayo mulavu. Mama. Njagala kukwako mukwagala. Nabo babyetala. Pulira bye banyumya mukyalo. Womukwano gwambala. Kolata ulire mbweyo bamanyi nokusamira bangamba bintu byakusonyiwa eyo changa moto enkubanga miko simanyi love nayo mtima kuntuma bobo ntende senjika njagala nandisa kusapambika konange mbute wenkuba njagala kukwako mulavu ndawe kubibayo mulavu. Kwagala kuliba temimbali. Dala mani chaga gabambu zempali. Mwabantu abakulu. When I have a dream, I want to fall in love again. Netaga yu chansi. Ebyo mkwano biingire.